years, 15 years, some even 20 years. By that time, these people have already enjoyed the benefit of what they stole. Those who are going into leadership positions have already served their terms and retired. So we are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most, 1 year, so that if a person is clean, let them be released to serve the nation. But if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be. Tayari tumeongea na wabunge juu ya kutupatia hiyo, lakini wengine wana hofu ya kuwa, na ni kweli, wengine wana hofu ya kwamba tukipewa hiyo mamlaka ya kupeleka watu mbele, pengine inaweza kuwa abused. Lakini hatutaki kwa abuse hiyo, ni kufupisha hiyo taratibu ya kupeleka watu kotini. Kwa maana ikienda kwa DPP, it's a long chain.